TV show. Moja kama Shonko, wengine kama Jelo. Yule ana matongo, huyu ana mapengo. Bongo,
watu wengi ni waongo.
Story zao nyingi
wanaleta mambo mongo.
Hey, zogo, zogo juu ya zogo. Idili mbali basi, watoto walete zogo. Ngumi wala bata, hey, shahidi yako jata, mwenye kucheka kwata, vyovyote wewe kata.